ko ntandikide masaka akwasde chibina echa nopo bendera kuntebe yobukulembeze bwegwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akubiriza abayo kakasa nti mukalu akajja akabira bire mukaga bagenda mu bwonje okulonda ate bakakasa nti abavubuka bayamba ka bakadde nabo betaye mu kulonda okujja kubanga eke kasera kwa kaka basigazizza akokuchiosa obukulembeze bwegwanga bagenda mu Uganda mpya olonda basobola okujja yagaliramu Kyagulanyi wakati mu namoji wa moto yeye ku kisawu kya Ssaza wali mu kibuga Masaka wakati abategezeza nti eke kasera kwa kaka basigazizza ne draba vubuka okwetaba mu kulonda okwabo kwa wabili makumi abili mukaga Kyagulanyi abajjukizza nti ekiseera kino basande kikozesa obulungi oluma lw'okulonda bakakase nti bakola enteekateeka zonna ez'okukuuma akalulu yadde nga bagoberera amateeka agateekebwawo ssemateeka w'eggwanga lityo lino erya Uganda Kyagulanyi agamba bw'ati
banange mwemba musooka webalondera mukeerewo nga tebannateeka kintu kyonna mu bokisi omala okulonda togwawo sigalawo naye bwemba mugenda okulonda abakadde mbayambeko abalwadde mbayambeko abalema mbayambeko abaana baboda mbaddenga mbikola basabane ku mulundi guno mbikole bataata bamaama mukule nnyo mukule nnyo nga bwe musobola okulaba nti mugenda ne mulonda mumekengeswa mulonda ate bwe mulonda temuvaawo banange musigaleewo ku lunaku olwo nekino kankibagambe ku lunaku olwo